Oh yeah. Sauti za wakubwa sasa.
Back classic.
Neglo.
Neglo.
King, king.
African voice again. How is you?
A boy from Chakuzo.
Yo, yo, mic check, check, 1, 2. Nagarutse muri game umbere gitutu. Jotere kumutwe ninywera gafyushu. Thank you my fans, I'm nothing without you, yo. I'm a big bro, you already know. Loli modo wako neglo nipo simple. Kwenye hardiko, call me general. Action is a kikubwa, give me the theory, yo. Sina time ya kulose, nina time ya kupush. Sina rhymes ya kizushi, mna viewers waku boosti. Stali from bushi, mini yoji kama bushi. Mkija na marashi, mina kuja na mabrushes. Boosti, zina wafanya mvimbe kwenye mita. Mchangwa kuna kwenye taifa umebuma. Click click kwenye media, hamna usta wongo tu kusikika inja inchi mekata. Inumbere yu mraperi na yu muzi, ziva. Ivyo mkorabi tanukanye nifyo mitapa. Burubisha erimisha kama mwanga wa yami. Sio dalilisha huzunisha kama janga la yami. Be real, stay strong for everything you do. Boasting is not a deal, don't be brother too. Kinacho hitajika sio kile mnacho kidu. Laki Alexander King mtaishia juju. Kuna mengi ya kuimba na ya kaendeleza inchi. Kila siku bifu za kitoto mkisifia uchi. Mapenzi yapo ila kuna muda mnabugi. Mfana guanje gato umbabali range uti.
Mfana wanja hari yubawe. Namura mkije kandi nunamye. Uzo niranya nawe yubame. Fugichu shaka chose wakuhe. Yubawe, ni yubawe. Yubawe, yubawe. Ni yubawe, yubawe. Yubawe.
Yeah. Ndende drabi kuru rabi gati vanga. Viga fatumu diho watu viga jaku uvanga. Uka mengo ni vyobi creators is on yaja. Underground mukongwe mvuzati mwese ziva. Umuziki wanyu sumba nuwa baudeni. Afisa hoya geze gadi brace say amen. Mwemu litele nduru no kudusi gira pen. Ila flesh ni kwenye mufumu food chain. Igi hugi vyogu kene ye murabizi. Umurundi kimure ime ye murakizi. Reta ibirenge ye na vyomozi. Nicho gituma migumira mumapenzi.
Hasa lolimodo wakila lapa nchini. Labda mfuate ndo mjue ama nini. Jeuni mlonaro sijui nina wafaidi nini. Mbanaji na mchanaji wataingia mizini.
If you can't be resolved you a cow inside the trouble. Awesi kutatuka wani zaidi ya kiloboto. Kifuwa mbere kama nagwa ulefu kama twiga. Weso mhuni blow bali ni mshambalie bobea.
Weso mhuni blow bali ni mshambalie bobea.
Tunahitaji revolution makasi ya potam. Shakuwa na kamsingi kidogo ila ngojea. Tashia mliko fikia mana hamna career. Zaidi wongo na vinoti vyenu mnavyo vitumia. Be real, stay strong for everything you do. Boasting is not a deal, don't be brother too. Kinacho hitajika sio kile mnacho kidu. Laki Alexander King mtaishia juju. Kuna mengi ya kuimba na ya kaendeleza inchi. Kila siku bifu za kitoto mkisifia uchi. Mapenzi yapo ila kuna muda mnabugi. Mfana guanje gato umbabali range uti.
Umufana wanja hari yubawe. Namura mkije kandi nunamye. Uzo niranya nawe yubame. Fugichu shaka chose wakuhe. Yubawe.
Yeah. Ariko muri no misi. Ibintu byo baririmba mana mabifu y'Europa. Ibintu byo udashobora kumviriza kumwe n'abavyeyi canke batoya bawe. Mana Turakeneye impinduka mu muziki. Yeah. Neglo.
Neglo.
Show boy. Najua mliko mumemisi sana huyu jamaa kwenye hii michana. This is the Bagman.
African.